Angubingelele ngenkulu intokozo le. Phinde futhi ngomukele enkosini yethu eFresh ngingusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Twigs. Ngiyayibuza ekaze ma usuku uthandaza futhi nebala. Ucwaningo luyasitshela ukuthi baningi abantu abathandazayo. Usukucabanga ukuthi imithandazo yakhiphela kuphi? Ukuthi uNkulunkulu yena uyibuka kanjani? Mthelela muni kumbe mandla eqhazaleni imithandazo yakho enalo? Ngisola ukuthi abantu abaningi abacabanga lokho. Kunalokho bavese baphonse nje imithandazo yabo bethemba okuhle. Usakwacabanga ngayo? Usakwacabanga ukuthi imikhuleko yakho ibukeka kanjani ezweni lasezulwini? Encwadini emangalisayo yesambulo, uNkulunkulu usidwebela isithombe esihle semithandazo yethu. Isambulo 5 verse 8. Kuthese liyithabathe lincwadi, idalwe zine namalunga angamashumi amabili nane awaphansi phambi kwewundlu. Kuyilelo nalelo linehabu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Imikhuleko yethu injengomcengezi wegolide ogcwele impepho kumbothaphuka impepho phambi kukaJesu. Yeka isithombe esikhazimulayo semikhuleko yenyuka ibheke kuye. Kodwa manje qhazalini lemikhuleko yethu enalo la kulo mhlaba? Ngake ngathathwa ngokuthile okwabhalwa ngumhlobo wami owusomishana wenkosi khona lapha e-Africa, uLowell Vert, nakha akubhala mumva nje. Ukuxhumana ngomkhuleko nobaba kwemukelwa nguye futhi kuyisiqiniseko senduduzo kithi. Siyakhuleka ngoba siyadinga futhi siyamthanda uNkulunkulu. Futhi ufuna ukwazi kithi imikhuleko yethu iyaziwa nguye. Umkhuleko wami owasuke izinsweni zami wenzeka ngamhla umshayeli webhano yomusha ezama ukwehlisa ibhano yebhuqwini lalapha e-Africa. La khona futhi kwakunesivungivungu esikhulu kule airstrip eyabili ibhuqu. La khona kangaboni lutho kuluthuli yonke indawo. Ngakhuleka ngemihele emikhulu ngiphezu kwamaphiko namaphaphe ebhanoyi. Umoya ongcwele wenza ukuthi kuzole qede lakwazi ibhanoyi ukwehla ngendlela efanele engenabungozi. Umkhuleko wakho uyamukelwa ezulwini futhi uneqhaza elinamandla la kulo mhlaba. Umkhuleko osuke ulenza ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.